Zawadi type yako nkupe apple green. Yani skate me, tini babe do shine. Sina swaga za masheri kama Shaban Robert. 100 pite to cut vati. Tena ndo inazidi speedy kama lighty. Vile unanga upo softy softy. Wambe mashosti kukupata soba atilanika postmati. Chago righty. Bege na mtori mtoto ndo ana like. Tumeloki na kufuli letu pens. Hakuna kwa unlock ata master keys. Uterezi na Tereza una yangu iris. Meniloga bila wewe sina usingizi. Temana na mademu wangu wote enzi. Ma ex na wa shit mindo kwako chiza say. Nadili ni kuhaso mokoro kumtoko koko. Rafiki fioko choko story za onyingi kutu boko boko. Najibu ni mkato wa misanda bato say. Sombe e mbege kikombe e zaidi wale mbe e ila kukuacha wewe soki zembe. Kwa maka mkulima minashika jembe. Uchizu menijaza na isha mirembe. Yani ndembe ndembe mabisho mewashiti na yapo milege. Na kama ni muziki situcheze reggae. Mrembo va pendeza kwa wazazi twende. Moja busu story za okusu nusu penzi pasu ila kwetwa yausu. Kama ni darasa weni wangu teacher. Unalaza sweeter kwa wengine bitter. Kwako mishujani meshinda vita. Hakuna anayeweza kututenganisha. Wengine mekatandi wameni shika se. Nadili ni kuhaso mokoro kumtoko koko. Rafiki fioko choko story za onyingi kutu boko boko. Najibu ni ukato wamesanda bato se. Wamesanda bato.
Wamesanda bato. Kila nacho fanya noranjia.